University so mukago ne kitongole kibunanyizibwa ku bibira mu ggwanga ki National Forest Authority okuzimba ekifo abayizi we basobolera okugenda okwongera okubaako bye bayiga mu masomo ageekuusa ku bibira. Ekifo kino bagenda kukizimba ekiwe ya Central Forest Reserve kisangibwa mu disitulikiti y'e Rubanda. Ndagala eno bagitaddeko omukono olunaku olw'eggulo nga babadde ku kibira ekya Ichuya kisangibwa ku kyalo Lwabulindi muluka gw'eyikamiro mu ggombolola y'e Muko mu disitulikiti y'e Rubanda. Muteekateeka eno NFA yakuwaayo hectares esoba mu bbiri eri yunivasite eno okusobola okusimbako ekifo abayisi we bagenda okusinziiranga okunoonyereza ku nsonga ez'enjawulo. Omumyuka wa ssenkulu wa Kabale University Professor Joy Kwesiga agambye nti guno mukisa munene ddala mu kutumbula ebyokunoonyereza ku nsonga ezikwatagana n'obutonde n'ebitonde eby'omu bibira. Gabadde agesaawa eno zizino mwendeise kusaba musanvu gw'emisana.